bakuwala luli nti ogeze tonyiganga nga bagambye okozeemu noonya tutowuute. Abamanyi obukuumu fuyinze buli n'omukuba emyenyi ebyotuleka byembagala labankomyewo walututuke nagaano gye nakola nammwera tekyukanga siriko wakubako bye ndeeta guno omutwe seetisse bokisi z'amanda ne bwe ndiba ndifuula egani ndisiba amagulu engogera wakiri ntuke mulinkakasa ngenze watali nyadda kabe kasinge n'obutaddawo bali ntuka kyamazima ngagula essowaani omusezi kizakuliirako eyo bantu bangeeka amazima sirigatuulako ekyo kandayira nti amasasi ebyokuyingira amagye bye yeesonyiwa buli we nnengera olumbugu wenkabala kyekinkeeza nga mbaka ekyampakoonya ze sirina ekirungi gwe nvuganya nyimba bwongo n'omutubye gwaloose mukama ezinunula omunaku nengera enjuba olwebakayo nga teyerwatunga abaamaalo libaggwa nga saalisenzeeyo beewaayiriza ng'eggunju ly'ettulu omanye eggunju ly'ettulu teryepanse gw'okulabya erimu nagwa kabenje o yembeera kuba nga abiri genda bisa mbadde n'ennyini nkoko okuleeta gwe nsooka atantegedde bwe ntyo bwe nkulese ekigere ekya mbogo ebiseera ebisinga weeteba bakyepimamu lulimwa ndeewuunya nemweraguza nga mbuwesirizaako bwe mwalowooza ku nze mwasagasagana ng'akabiriiti akatooleko owambwa tayiggango walukagga ndi mulanzi gw'otalizaawo ze n'entalo nazivaamu amakulu g'enkamuka ssentebe w'ekizinga kyaffe wuu sebo ssentebe waffe nabadde mutulo ssentebe waffe malayika ya mukama anijja nentumanyimbe omanyi omukama bwati bw'alabika muntu mweyeeyolekera abeera tafaananika onyoma byenkugambe entebe yandiyita ssentebe ate mu myaganya gye ngaleekunte byatumye egambe nti akakiiko kaako kafu ssentebe waali situse nojja ddala bantu bootuma bakomamu bajja bakumatiza nti akiteredde eri mazima abaakakulonda jjo lyabalamu beegugunga batya ntate ssente baagende abo abakutuukirira bantu babi bakwagala naye tebakwagaliza omutaka bw'alwa ku kitundu kwata byennyimba enkuba amanya weeva ekyokkiriza ogaane n'enganja okuggwamu byennyanja kankulage noonyaka eryogera tuwakana gyebeera kati ssente baamagezi gendeeseera olikeera n'oyitaayitamu baakulonda lumu genda kakasa nti nze ate nkwagala nnyo n'abalonzi b'omukwatagane abeekalakaasa aboyita bwete nnyini obabuuze lwaki nti bakyankalanye akaakakiiko ko kyeyokayiwe ssentebe bw'otakikola akalulu kaffemye okusinziira ku bya malayika bwe nteesa n'ebintu by'osuubiza ofeeyo birondoolwe n'ebyewaweereza emyaka musanvu emabega njagala kukakasa nti tebituukanga gy'okomye okubeesiga ennyo gye batuusizza nabo okugenda mu maaso nga be bakwonoona musajja woona olukka baana ba kintu yabba emmwanyizo kizinga n'atafiibwako ne gye yazitunda waategeerekeka bwekyokka n'owakananga bwe baamuwaayiriza abalimi bo kizinga baagayaala nabo olw'ebbeeyi y'ebirime ebeera tetegeerekeka bwate kkakkananga bwerinnya situka weekwatira ebintu bano buli kintu ky'ekizinga kyatawaanyizibwa saba okoola b'ekyanga kyanga lumu mulimu ab'ebirowooza ate nga bye weetaaga olw'obulungi bw'ekizinga kyaffe bawe omukisa oyogereko n'aboozi bw'enteesa n'emirembe gy'olwanirira oleete saagala kugirengera nga gikunukidde suubira si bukulembeze bwe beetaaga bagamba baagala nkola kyamaanyi ekyuke byebirowoozo byenfunyeeyo gye mpita mbantu saagala ogambe nti wakakibwa oteese bunesa abazinga bamusuulirira so nga asiibye enjala abazinga lwaba waakukya ssentebe abalonzi babakukuluma ng'osuubiza n'otatuukiriza babakulabako w'ennyaga kanunu basabye n'akakiiko kookayiwe bunesa abazinga ekyapa kirina wamakutulako munyikaavu bansowe ebyokwerinda yakoze omulimu ssentebe balala bukirusa omira byoboli na cheyo fujje nsanda banga bidwa derwa degyo ika sirinza mona byabufuzi yadde na ye bimutuze wokisingeranga kwenzalwa nswere kwagala kugwa sirina nzeruda ndababula bibintu bibitambuzibwa timu yendile yali kuno ho eyali luwangula kateta vambi minja waleta mtenza kuru amato gatunde wali abafu vya sengula nebizimbe mwabibima singanze nali ukuwa magazi sentebe na wakuyu ya mankabade batirirata awenkula ganti ya magazi kamu mitwe kugeja kwa nema nendega zira mbongo ankujukize yoru vili mseka waka mkabia mwealinga ye mwenye abantu bamuko wacha wanga kekakutanda no mwenye ye uru efunikibwa yali muimbi wa mulubiri omulumunganzi naimba nti omutatiso olamaga mangu nnyo n'ababuuza era ne boogera lwamanya ne beyatuma nti tebatuukanga mukaabya okuva lwe yasituka ntese lubiri telwalaala bulazi lwayakaayakana nabe yali mukaabya bantu luli n'atuuma muteesa kiyagirootese onookola nga bwenjogedde tolinyeenyezeka badde namunyeenya atalangalanga bifu ni muzukulu wa kabazi kyangu gye nsibuka sebunye bwesota kabaka wangali